kinonye chakabi Echo musajja kwagala Simanya kacho bankugambe chi Jolio manindi mulimba Bakulimbye nye chitakusanira Oli mulungi nyonyo Chitufu wasuka Amazima togwana kujogebwa Zimanya basajja banji bolabye Bakuwe bilungi binji na ye Zemusajja kwagala Kulairira mukwano siri kuleka Kwagala kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira
Obulungi bw'omukazi yenna Amazima busaani kitiibwa Nagwayagala tamutuntuza No Ebanga yenna mbemu Kubaye mubeza kuma Amazima tagwana kujogebwa
No
Oli mulungi nyonyo Chitufu wasuka Amazima tagwana kujogebwa No Zemanya basajja banji bolabye Bakuwe bilungi binji na ye Zemusajja kwagala Kulairira mukwano siri kuleka Kwagala kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira
Akusanira
The feeling I get inside When I look at you Makes a man wanna start a family Oh Amazima Corinthia
Kuleka,
kwagala kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira